wabadaka valero nzize ompa matugo gwe wampya sinda lero nzize mukwano kakana ebizibu bikuyinza obungi ensene kwefulidde omulimu guweddewo omukyala ekyanzeka abaana bo balwadde bonna buyambi toyinawo yadde embeera ekukutte wenekuyinze labawe chai era obikoye osobeddwekane mu kibira muganda wange ngamba imuka yatula ndinagwano atawangulwa tewali mbeera tewali mbeera ebyo byoyitamu byoyisembu bujulizi bwonkeera tewali mbeera tewali mbeera ebyo byoyitamu byoyisembu bujulizi bwonkeera tewali mbeera tewali mbeera ebyo byoyitamu byoyisembu bujulizi bwonkeera nze kati nangirira era ntuma kigambo nsabira abatalina kyakulya ogabirire Katonda nabona abalwadde munnange obawonye mu linnya lyo Yesu nsaba omukise gwe ssente eri bana abannabo eno mama Uganda nayo gikukwasa yonna kowole mirembe n'obumu munyaffe Uganda eno ogikuume Mukama etebenkere ayi Katonda entegeka n'amaanyi g'omubi bigende wala eyo wala wala entegeka n'amaanyi g'omubi bigende wala eyo wala wala tewali mbeera tewali mbeera ebyo byoyitamu byoyisembu bujulizi bwonkeera tewali mbeera tewali mbeera ebyo byoyitamu byoyisembu bujulizi bwonkeera but